Ezi okwu nye ka chi na-eme, ewube. ọkwa mgbasa mbọ Chukwu onye mụ na mgbasa mbọ baba nye mụ imesi anyị mekwu olu ndị na onye malụ mbọ n'oghere na mgbasa mbọ nye mụ ka nwere na mgbasa mbọ kende ndị odogwu na ndị abụ chi chọrọ mma naanị ndị agha ga-aba mba gaje ebite ọka gaje n'oche kene ya na nwa agha ji ife ọnụ ejizi ya mmajeli ropu ebuli ike aga melọgorie nne ejike Chukwu ka nwanne onye ego na-eke na ihe ejizi enwa golu moto obie ndị iwu Chukwu Olisa gosie ya ejizi onye ọma nne ya delele achifu nwanne m achifu ọnụ mekene yi onye mgbago semekofe mune m onye ọgadele nyere nwu nwero jem ọnụ na nyegenego ceo Nigeria Limited nwanne m onye ya delele na-ese nwa bụla eburie nna akụgiribi na Portugal nwanne Yusu William Sori aka onye m ofe mmadụ okele aka aka mmelọgọ nwanne m Imo State Okizi ejene m onye ọya dele mma ụbahụ eze ọkịda mugo nnekwu nwa neke na-akụ nne akụ bi felis obere nwa nwa chi na-emelife na china ekene riri Chukwu gofredi nwoko ezekwu ọnụ mekeneyi kaije na nam kaije n'ujesu toro Many fidelis in the baby game. On your lemma ban on no make a day. I can no no see. Is your yakam? Aloba. Aru MD. On your garden. You go China for Yakangi. You do. You cuckoo could a little. Now no house I do. On your mon no make a day. Ọkwa mgbasa mbọ Chukwu onye mụ ọnụnụ na mgbasa mbọ baba nye mụ imesi anyị mekwu olu ndị ọha.